It is a joy, and it's wonderful to be a part of God's people. Really, these are students who come in from, I think this past week they were here from Indiana, from Texas, from Tennessee, and again, just so much that God is doing. So thank you, brother. All right, this morning we're going to hear the word of God from Pastor Reuben, and, oh yes. Okay, all right. What church is that? Greater Mount Carmel. All right. Well, praise God for you and for the brothers and sisters there. Okay. Thank you. All right. We are going to have a wonderful opportunity this morning to hear the word of God from Pastor Reuben. So Pastor Reuben has often led us in the call to worship, and he is leading our Sunday evening service called Igataramo. This is a service that's in Swahili, sometimes in French, here at this building at 5:30, right? And so you are all welcome to come out to that. Pastor Reuben has been a pastor or a teacher in some form since the late 1980s. So some of you were not born yet at that time, but he grew up in Congo, went to the university in Kinshasa for a little while. He was there for 2 years. And he was telling me after that time, the government shut the university down because there was unrest, there were protests and demonstrations, and so they shut the university down. He then returned to Eastern Congo and went to Bible college for 3 years. After that time, he was a pastor, some in Congo, some in Burundi, some in Rwanda. He was a pastor in Rwanda for some years of a large church, and he was the pastor and the preacher in the French service during that church. He also has spent time teaching in a Bible college and also teaching in secondary school mathematics, right? So a pastor and a math teacher. Not me. Praise the Lord. All right. So Pastor Reuben, we are so thankful for you. Pastor Reuben, actually, if you have a conversation with him, you can certainly do that in English. His English is good, but he's going to be preaching this morning in Swahili. So we hope you all have the gift of interpreting tongues, okay? No, for real, this is our interpreter. Come on up, Eddie. Eddie is going to be interpreting for us. So, yeah, come on up, Pastor Reuben. Eddie Sabala is also a part of our church, member of our church. He is from Kenya in East Africa. Eddie has gone to seminary there, and he is now finishing up a master's degree in Arkansas, right? And what is it in? Public service. So he is going to be translating from Swahili into English for all of us who are severely handicapped and only speak English. So, all right. Let me pray for you, brothers, okay?
Yes.
Father, we thank you so much for your word. Lord, we thank you that you have given us your holy word to teach us, to instruct us, to correct us, to encourage us, to help us to know who you are and who we are and how you want us to live. Lord, we thank you for Pastor Reuben and the wisdom that you've given him. Lord, we pray that you would speak through him this morning. Open his mouth and open our ears, soften our heart to receive your word. Lord, we thank you for Eddie, and we just pray that you would give him great freedom in interpreting today to help us to understand your word. We pray this in Jesus' name. Amen.
Amen. Tunashukuru Mungu asubuhi ya leo.
We give thanks to God this morning.
Maana tumepata kibali kuwa mbele ya kanisa.
Because he's given us the grace to be gathered in his presence this morning.
Hii ni neema kutoka Mungu.
It's because of his grace.
Kwa hiyo tunashukuru Mungu.
For that we give thanks to God.
Na tunashukuru kanisa pia.
And we also give thanks to the church.
Na tunashukuru kiongozi.
To the leadership of the church.
Maana tumepata neema pamoja kuwa kuchangia neno la Mungu.
For giving us this chance for us to share together from the word of the Lord.
Leo ni siku ya furaha.
Today is a happy day.
Kwa sababu ni siku tunakumbuka juma moja mbele Yesu afanye Pasaka.
Because it's we remember which was like 1 week before the Passover.
Ni juma ya matawi.
It's a leaves Sunday.
Juma ambayo Yesu anaingia Yerusalemu.
Week that Christ is entering into Jerusalem.
Na tunamuona akipanda mwanapunda.
And we see Christ climbing on a donkey.
Na kwa hiyo tutasoma neno la Mungu.
And so we're going to read from the word of the Lord.
Katika Injili ya Mathayo.
From the book of Matthew.
Hiyo itakuwa neno la msingi.
It's going to be our main verse for.
Ni hilo tutasoma.
And so we're going to read.
Injili ya Mathayo sura ya 21.
Matthew chapter 21.
Mustari wa kwanza hadi wa 11.
From verse 1 to 11.
Tutasoma kwa Kiswahili.
I'm going to read in Swahili.
Tusome katika jina la Yesu.
Let's read in the name of the Lord.
Hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Betfage katika mlima wa Mizeituni. Ndipo Yesu alituma wanafunzi wawili, akawaambia, endeni mpaka kijiji kile kinachowakaribia. Na mara mtaona punda amefungwa, na mwanapunda pamoja naye, wafungueni muniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni, Bwana ana haja nao. Na mara hiyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole naye anapanda punda, na mwanapunda mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakatandaza njiani. Na mkutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa. Yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Mkutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Amen.
Amen.
Hili ni neno la Mungu.
This is the word of the Lord.
Tunakuta Yesu akiingia Yerusalemu.
We find Christ getting into Jerusalem.
Na neno hili lilitabiriwa tangu zamani.
And this word was spoken earlier on.
Unabii ulikuwa umetabiriwa zamani kwamba Yesu atakuja.
The prophecy had been there that Christ will be coming.
Na nabii Zakaria katika sura yake ya 9 na mstari wa 9.
The prophet Zechariah chapter 9 verse 9.
Alitabiri hayo zamani.
Had prophesied about Christ getting into Jerusalem.
Alisema, furahini sana eni binti wa Yerusalemu.
He said, be happy you daughters of Zion.
Kwa sababu mfalme wako anakuja kwako.
Because your king is coming unto you.
Na anakuja na wokovu.
And he's coming with salvation.
Amepanda punda.
He's on a donkey.
Amepanda punda, mwanapunda, mtoto wa punda.
And also accompanied with a colt.
Na yeye ni mnyenyekevu.
And he's a humble king.
Tazama anakuja.
Behold, he's coming.
Nabii aliona hayo yakiwa mbali.
The prophet Zechariah saw that from far.
Lakini maneno tunayosoma, tunaona unabii ukitimia.
And what we're reading right now, we're seeing the prophecy being fulfilled.
Yesu alikuwa anakaribia kuingia Yerusalemu.
Christ was nearing entering into Jerusalem.
Tunasoma kwamba alituma wanafunzi wawili.
We read that he sent two of his disciples.
Akawaambia enendeni kwenye kijiji.
And he told them, go into the village.
Hapo mtakuta punda na mwanapunda. Punda amefungwa.
And there you'll find a donkey and a colt, both tied.
Akatuma wanafunzi wawili.
And so he sent the two of his disciples.
Sisi ambao tumeokolewa,
we who have been saved or being saved,
sisi ambao tunatembea na Yesu,
we who walk in Christ,
Yesu ana ujumbe kwetu.
Christ has a message for us.
Anahitaji kukutuma.
He needs to send you.
Anahitaji ufanye kazi fulani.
He wants you to do a certain job.
Yesu ana mpango kwa kila mtu.
Christ has a mission and a purpose for every person.
Yesu ana huduma kwa kila mmoja wetu ambaye ameokoka.
Christ has a ministry set aside for each and every person who believes in him.
Aliwatuma hawa wanafunzi waende katika mji.
He sent these students to go into the village.
Na aliwaambia kwamba watakuta punda.
And he told them that they are going to meet a donkey.
Amefungwa.
That has been tied.
Na anakuwa na mwanapunda.
And accompanied with that donkey was a colt.
Aliwaambia mfungueni.
And he told them, go untie them.
Mfungueni.
Untie them.
Na mumlete kwangu.
And bring them to me.
Na mtu akiwauliza.
And if anybody asks you,
mumwambie kwamba Bwana ana haja nao.
Just tell the person that the Lord is in demand of those donkeys and the cart.
Mungu anatujulisha kwamba katika neno lake.
This message tells us that
kwamba alikuja ili apate kutufungua.
That Christ came so that he can untie us.
Nafikiri kila mmoja baada ya kuokolewa alikuwa amefungwa.
That each and every one of us before
alikuwa amefungwa na mambo kadha wa kadha.
Before you were born again, that you were tied with certain things.
Lakini Yesu alikuja akatufungua.
But Christ came and untied you from those things.
Yesu alitufungua katika matendo mabaya.
Christ untied us from bad things.
Wale ambao hawana Yesu katika maisha yao,
those that don't have Christ in their lives,
ni wafungwa.
They are enslaved.
Wamefungwa na mwovu shetani.
They are enslaved by the evil one.
Na shetani anawaongoza kutenda mambo ya mabaya.
And the devil leads them to do bad things.
Lakini Yesu aliambia wanafunzi, mfungue punda.
But Christ told his disciples, go and untie the donkey.
Kwa sababu Yesu alikuja kufungua watu.
Because Christ came to untie us from the evil one.
Alikuja kutuweka huru.
Because he came to set us free.
Katika Injili ya Luka,
in the Gospel of Luke,
sura yake ya 4 na mstari wa 18,
chapter 4 verse 18,
Yesu mwenyewe alisema,
Christ himself said,
kwamba Roho wa Mungu yu juu yangu.
The Spirit of the Lord is upon me.
Amenituma kuwatangazia maskini habari njema.
He sent me to announce good news to the poor.
Pia akaongeza neno.
And he also added that
amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao.
That he sent me to announce to the prisoners that they will be released.
Tuna furaha moyoni mwetu.
We have joy in our hearts.
Waliookolewa wana furaha katika roho.
Those who've been saved have happiness in their hearts.
Wana furaha katika maisha yao.
They have happiness in their lives.
Maana Yesu ametenda kazi katika maisha yao.
Because Christ has done certain work in their lives.
Amewafungua.
He has untied them.
Amewaweka huru.
He set them free.
Maana Yesu alisema,
because Christ said,
nimekuja kutangazia wafungwa kwamba wamefunguliwa.
I've come to announce to the prisoners that they've been set free.
Na wale walio nje,
and those who are outside,
ambao hawanyamjua Yesu,
that don't know who Christ is,
Yesu anawahitaji.
That Christ is calling you.
Lakini sisi ambao tumeokolewa,
and for those who've been saved,
lazima tujae ile furaha ya Yesu.
We're supposed to live with that happiness in Christ.
Kwamba Kristo ametufungua.
That Christ has set us free.
Ni kwa sababu hiyo tunaimba.
That's why we sing.
Ni kwa sababu hiyo tunaabudu.
It's for that particular reason that we worship.
Ni kwa sababu hiyo tunakamata muda kusoma neno la Mungu na kulielewa.
That's the reason to why we come to fellowship to share from the word of the Lord.
Ni kwa sababu hiyo tunakuwa katika huduma ya Mungu tukimtumikia Mungu kanisani.
And that's why we get into fellowship and in God's ministry doing God's word.
Ni kwa sababu Yesu ametufungua.
Because God has set us free.
Tunashukuru Mungu kwa kazi ambayo ametenda.
We thanking God for the work that he's done.
Kwa sababu ametuweka huru.
Because he set us free.
Aliwaambia wanafunzi wake,
and then he told his disciples,
mukisha fungua punda na mwanapunda,
once you untie the donkey and the colt,
muwalete kwangu.
Bring them to me.
Muwalete kwangu.
Bring them to me.
Twende kwa Yesu.
He's calling us to go to him.
Muwalete kwangu.
Bring them to me.
Mtu akishafunguliwa na Yesu,
if you've been untied by
anakuja,
Christ,
anabaki pamoja na Yesu.
He remains in Christ.
Anaishi pamoja na Yesu.
He lives in Christ.
Maana Yesu ni katika maisha yake.
Because Christ is in his life.
Anatembea pamoja na Yesu.
He walks in Christ.
Maisha yake yameambatana na maisha ya Yesu.
His lifestyle, his way of doing things are in accordance with the word of the Lord.
Maana Yesu ni ndani yetu.
Because Christ lives in us.
Na sisi ni ndani ya Yesu.
And us in Christ.
Yesu alisema hivyo.
And that's what Christ said.
Wafungueni muwalete kwangu.
And that's why he said, go, send his disciples and told them, go, untie them and bring them to me.
Katika Injili ya Mathayo,
in the Gospel of Matthew,
sura ya 11,
chapter 11,
na mstari wa 28. Verse ya 28.
Verses 28.
Yesu alisema,
Christ said,
njoni kwangu.
Come to me.
Ninyi nyote mnaosumbuliwa na mizigo.
Those who are heavy laden.
Mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo.
And those who have been disturbed by the yoke that you have on your shoulders.
Nami nitawapumzisha.
But I'll give you comfort. I'll give you rest.
Yesu alitangaza hayo.
Christ announced that.
Alisema njoni kwangu. Yesu alisema hivyo.
He said, come to me.
Wote wenye kusumbuka.
Those who are disturbed.
Na wenye kulemewa na mizigo.
And those who have burdens.
Wote ambao wanakuwa mbali na Yesu.
Those who are far in Christ.
Wale bado hawajamuamini Yesu.
Those who still don't believe in Christ.
Wanakuwa na mizigo.
They have burdens with them.
Wanalemewa.
They have been overcome.
Lakini Yesu alisema mukija kwangu mutapumzika.
But Christ says, if you come to me, I will rest you. I'll give you rest.
Sisi ambao tumefunguliwa na Yesu,
we who've been untied by Christ,
tumekuja kwa Yesu na baadaye tumepumzika.
We've come into Christ and our burdens have been taken away, and now we are resting in Christ. In Christ there is rest.
Ninaamini kanisa sisi sote tumepumzika tulipompokea Yesu.
I believe church today that we who are in Christ are resting. Or rested. Sorry.
Yes, alisema neno lingine.
And Christ said another thing.
Mtu akiwauliza neno.
If somebody asks you,
sema Bwana ana haja nao.
Tell them that the Lord wants them.
Yesu ana haja na sisi.
Christ wants us.
Yesu ana haja na mimi.
Christ wants you.
Yesu ana haja na wewe.
Christ wants you.
Yesu anatupenda.
Christ loves us.
Na Yesu anatuita.
Jesus is calling us.
Na Yesu ana haja na sisi.
Christ has something for us.
Punda alipofika kwake.
When the donkey reached Christ,
alipanda yule punda.
He got on top of the donkey.
Na baadaye akaingia Yerusalemu.
And then he got into Jerusalem.
Na watu wakaleta nguo wakatandika kwenye barabara.
People brought their clothes and they put them on the highway.
Na wengine wakakamata majani ya miti.
And some brought leaves with them.
Wakaimba Hosanna, Hosanna.
And they were singing Hosanna, Hosanna.
Hosanna, Hosanna.
Hosanna, Hosanna.
Heri ajaye katika jina la Bwana.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna mwana wa Daudi.
Hosanna the son of David.
Heri ajaye katika jina la Bwana.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna juu mbinguni.
Hosanna in the highest.
Bwana alikuwa mfalme.
Christ the Lord of Lords.
Na watu wakamupigia vigelegele.
And people were shouting in jubilation.
Na watu wakamuimbia.
And people sang for Christ.
Na watu wakamushangilia.
And people shouted for Christ.
Yesu anahitaji sifa zetu.
Christ requires our worship.
Yesu anahitaji shukrani zetu.
Christ requires our thanksgiving and praise.
Maana yeye ni Bwana.
Because he is the Lord.
Maana yeye ni mfalme.
Because he is the king.
Ni mfalme wa wafalme.
He's the king of kings.
Alipoingia Yerusalemu.
When he got into Jerusalem.
Watu walitambua hivyo.
People understood that.
Ndipo wakashangilia.
And that's why they gave their praises.
Ndipo wakatandika mavazi yao.
That's why they put their clothes on the floor.
Ndipo wakaleta majani ya miti.
That's why they brought the leaves in praise of the Lord.
Ndipo wakashangilia.
And that's why they gave their praises.
Wakasema Hosanna mwana wa Daudi.
That's why they say Hosanna the son of David.
Heri ajaye katika jina la Bwana.
He who comes in the name of the Lord.
Lakini kuna wengine hawakuelewa.
But we have those that didn't understand.
Wakasema, huyu ni nani?
And they asked, and who is this?
Huyu ni nani?
Who is this?
Kanisa lazima tuelewe vizuri, Yesu ni nani?
Church, we have to understand for real that who is Christ.
Sio kumujua kwa matendo, kwa kumujua tu kwa hakili, kwa maarifa yetu.
It's just not knowing Christ by knowledge.
Lakini ni kumujua.
But it's all about knowing who he
na
is in our lives.
Tujue, ametenda kazi gani katika maisha yetu.
And then also getting to know what is it that he's done in our lives.
Alipoingia Yerusalemu,
and when he got into Jerusalem,
tunasoma kwamba mkutano ulikuja.
We read that there is a crowd that came.
Na watu wengi wakajiuliza.
And so many people asked,
huyu ni nani?
Who is this person?
Huyu ni nani?
Who is this person?
Watu wengi hawaelewe Yesu ni nani.
Many people don't understand who Christ is.
Wanahitaji wale ambao watawaeleza.
They need those who can tell them.
Sisi kanisa tuna huduma, tuna kazi.
We as church, we have a mission.
Ya kueleza wale ambao wanaweza kuwa karibu nasi.
We have an obligation of spreading the message of Christ.
Tuwape habari za Yesu.
Giving them the good news about who Christ is.
Maana hawajui Yesu ni nani.
Because they don't know who Christ is.
Watu walijiuliza Yesu ni nani.
So they asked themselves, who is Christ?
Wengine wakasema ni nabii.
Some said he's a prophet.
Ni Yesu wa Nazareti ya Galilaya.
Some said he's the Jesus of Nazareth of Galilee.
Walijua kwamba ni nabii.
Some knew he was a prophet.
Yesu wa Nazareti ya Galilaya.
Jesus of Nazareth from Galilee.
Waliishia hapo.
And they stopped there.
Lakini Yesu si nabii peke yake.
But Christ is not just a prophet only.
Nabii Zekaria alikuwa ametabiri kwamba analeta wokovu.
Prophet Zechariah had prophesied that he's going to be bringing salvation.
Alisema enyi binti ya Yerusalemu furahini.
And he said, you daughters of Zion, be happy.
Mfalme wako anakuja kwako.
Because your king is coming unto you.
Yeye ni mnyenyekevu.
He's very humble.
Lakini analeta wokovu.
And he's bringing salvation unto you.
Ile ni kitu cha lazima sana.
And that's a must thing.
Yesu alileta wokovu kwetu.
That Christ brought salvation unto us.
Tunapompokea Yesu.
And every time we receive Christ.
Tunapokea wokovu katika maisha yetu.
We receive salvation into our lives.
Maana tunafunguliwa.
Because we are being untied.
Tunakuwa huru.
We are being set free.
Tunatoka katika giza.
We come from darkness.
Tunaingia katika nuru.
We come into light.
Tunatoka katika kifo.
We come from death.
Tunapata uzima wa milele.
We get into life that is abundant.
Maana Yesu alikuja ili tuwe na uzima.
Because Christ came so that we can have life.
Na uzima tele.
And have life in abundance.
Yesu siku moja alipotembea na mitume.
So when Christ was one day walking with his disciples.
Alihitaji kujua kwamba wanafunzi wamemuelewa kweli kweli.
He wanted to test and see if the disciples knew who he was.
Lazima tumjue Yesu kweli kweli.
We have to know who Christ is indeed.
Na baadaye tumpokee katika maisha.
And then also receive him in our lives.
Katika Injili ya Mathayo,
in the book of Matthew,
sura yake ya 16,
chapter 16,
na mstari wa 13,
verses 13
hadi wa 17
through 17.
Hapo tunakuta Yesu akiwa na mitume wake.
We find Christ with his disciples.
Na siku moja akawauliza.
And one day he asked them.
Akawaambia, watu huko nje wananena kwamba mwana wa Adamu ni nani?
People outside there, what do they say about me?
Wanasema kuwa mimi ni nani?
Whom do they say that I am?
Na wanafunzi wakajibu.
And the disciples answered.
Wamoja wanasema kwamba wewe ni Yohana Mbatizaji.
Some say you're the John the Baptist.
Na wengine wanasema kwamba wewe ni Elia.
And some say you're Elijah.
Na wengine wanasema wewe ni Yeremia.
And some say you're Jeremiah.
Na wengine wanasema wewe ni mmoja wa manabii.
And some say that you're just one of the prophets.
Manake huko nje Yesu anamsema namna mbalimbali.
Because outside there people have different perceptions of who Christ is.
Maana hawakuelewa Yesu ni nani.
Because they didn't understand who Christ is.
Na hawakuelewa nguvu za wokovu wa Kristo.
And they didn't understand the power in the message of the cross.
Na hakuna kazi ambayo Yesu alifanya katika maisha yao.
And there's no work that Christ has done in their lives.
Huko nje wanafunzi wakamwambia wanakupatia majina mbalimbali.
So outside there the disciples told Christ wamoja that they give different names.
Kwamba wewe ni Yohana Mbatizaji.
Some think you're John the Baptist.
Wengine wanasema labda wewe ni nabii Elia.
Some say you're prophet Elijah.
Nabii Elia wa Agano la Kale.
Of the Old Testament.
Wengine wanasema ni Yohana Mbatizaji yule ambaye alihubiri toba na baadaye akabatiza katika maji.
And some say that John the Baptist who preached about the message of repentance and baptized people in water.
Wengine wanafikiri kwamba wewe ni Yeremia mmoja wa manabii wa Agano la Kale.
Something that you are prophet Jeremiah of the Old Testament.
Wengine wanasema wewe ni mmoja wa manabii hawajui ni nani.
And some just say you one of the prophets and they don't know who you were.
Yesu akauliza ulizo lingine.
Then Christ asked them again.
Akageukia mitume.
And now he turned on his disciples.
Akawaambia ninyi.
And he asked you,
mwanena kuwa mimi ni nani?
As my disciples, whom do you say that I am?
Ninyi mitume.
You, my disciples.
Tunakuta Petro ndiye aliyetoa jibu.
And so we find that Peter is the one who answered Christ.
Petro akajibu.
And he answered and said,
wewe ndiwe Kristo.
You are the Christ.
Mwana wa Mungu aliye hai.
Son of God who is alive.
Yesu akafurahi.
And Christ was happy.
Akasema uheri wewe Petro, Bariona.
And he said, blessed are you, Peter, son of Jonah.
Maana si mwili na nyama ambayo imekufunuliwa kujua hayo.
Because it's not the blood and the flesh that has revealed to you these mysteries.
Bali ni Baba wa mbinguni anayekupatia ufunuo.
But it's God who is revealing to you this message.
Watu wa Mungu, wa Kristo wapendwa.
Brothers and sisters in Christ.
Yesu anahitaji tumjue kweli kweli.
Christ wants us to know him for real.
Na tujue nguvu za wokovu wake.
So that we might know and test the power of the message of the cross.
Ili atende kazi katika maisha yetu.
For him to do works in our lives.
Hapa tunakuta Petro kwa kujua kwamba ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai.
For Petro to have known that Christ was the Son of God who was alive.
Yesu alimwambia kwamba mwili na nyama na akili na mambo mengine hayawezi kutufunulia ukuu wa Yesu.
That Jesus told Peter that not by flesh and by blood, neither our knowledge can tell us who Christ is.
Lakini ni ufunuo kutoka Mungu.
But it's a revelation from God.
Ninashukuru Mungu kwa sababu kuna watu Amerika ambao wanaomba wengi.
I thank God because in America there are so many people who are praying.
Maana kumukaribia Mungu ndipo kupata ufunuo.
Because coming closer to Christ is getting that revelation.
Petro aliishi na Yesu karibu miaka mitatu.
Peter had stayed with Christ for more than 3 years.
Walitembea pamoja na Yesu.
They walked with Christ.
Waliona jinsi Yesu alihubiri katika sinagogi na katika mikutano.
They witnessed all that Christ had done and his works.
Walikuwa karibu na Yesu.
They were close to Christ.
Ijapo ilikuwa baada ya Pentekoste.
But it was after the Pentecost.
Lakini kwa sababu aliishi pamoja na Yesu alipata ufunuo.
But because he lived with Christ, he got the revelation.
Hakujua Yesu kama nabii peke yake.
He just didn't know Christ as a prophet only.
Lakini alimujua kama Kristo mwana wa Mungu aliye hai.
But he knew him as the Son of God, the Christ who is alive.
Kristo ambaye ana nguvu za kusamehe dhambi.
Christ who has power to forgive our sins.
Kristo ambaye ana uwezo wa kufungua mtu.
Christ who has the power to untie us from the evil one.
Kutoka katika giza anamuleta katika nuru.
From darkness into light.
Kristo ambaye anatufungua kutoka katika dhambi.
He who saves us from sin.
Kristo mwana wa Mungu ambaye analeta amani katika maisha yetu.
He who brings peace in our lives.
Analeta furaha katika maisha yetu.
He who brings happiness in our lives.
Amani ambayo watu wa dunia hawawezi kupata.
Peace that those in the world don't understand.
Sisi ambao tumeokoka.
We who are saved.
Yesu ametenda kazi katika maisha yetu.
Christ has done something in our lives.
Na tukiendelea kumukaribia na kutafuta uso wake.
And as we continue to be closer and draw closer to him.
Tunapata ufunuo zaidi.
We get more revelation of who he is.
Maana Yesu alisema kwamba yeye ni njia na nuru na uzima.
Because Christ said he's the way, the truth and the life.
Tukimukaribia tunapata nuru.
When we draw closer to him,
tunapata kuelewa.
We get to know who he is and
tunapata kuelewa maandiko.
And we get to understand the message of the word.
Tunapata kujua ukuu wake.
And we get to understand his works.
Na anazidi kufanya kazi katika maisha.
And then he continues to work in our lives.
Kwa hiyo kanisa la Mungu.
Therefore, God's church.
Hili juma la kwanza la kutangulia Pasaka.
This first week into the Passover.
Tukumbuke kwamba Yesu ni mfalme.
We're supposed to remember that Christ is King.
Mfalme wa wafalme.
King of kings.
Yeye ni Bwana wa mabwana.
He's Lord of lords.
Anahitaji kupata nafasi katika maisha yetu.
Who requires to get into our lives.
Anahitaji atufungue.
He requires to untie us.
Anahitaji tuende huko na huko kwenye punda ambazo zimefungwa tuzifungue.
He wants us to go and look for those donkey and the colt that has been tied and untie them.
Anahitaji tuende kwa ndugu na jirani tuambie habari za Yesu.
He wants us to go to our neighbors and our brothers and tell them about the good news.
Matendo yetu.
Our acts.
Namna ya maisha yetu.
How our lifestyle is like.
Yawe nuru huko nje.
It's supposed to be light.
Ili watu waone kwamba tuna Yesu ndani ya maisha.
So that they might see that we have Christ in us.
Kwa sababu tumeokoka.
Because we've been saved.
Yesu analeta ufunuo ndani ya maisha yetu.
Christ brings more revelation into our lives.
Alimwambia Petro, nyama na mwili haiwezi.
He told Peter that flesh and blood cannot bring that revelation.
Haiwezi kutufunulia.
It cannot bring that revelation to us.
Lakini tumukaribie Yesu.
But we're supposed to draw near to God.
Kwa imani tumukaribie Yesu.
In faith we're supposed to draw near to God.
Tumukaribie kwa maombi na kuabudu.
We're supposed to draw near to God in prayer and worship.
Tukiwa na furaha ya kazi ambayo ametenda katika maisha yetu.
Having the happiness of what he's done in our lives.
Na tunajua kwamba kuna kazi zingine ambazo atafanya.
And we know that Christ has more that he can do in our lives.
Kutembea na Yesu ni safari. Tunatembea pamoja naye.
Walking with Christ is a journey.
Tukizidi kumkaribia.
And as we continue to draw closer
naye
to him.
Naye anazidi kufanya kazi katika maisha yetu.
He continues to do more works and deeds in our lives.
Anabadilisha maisha yetu.
And he changes our lives.
Katika Wakorintho wa pili.
2 Corinthians.
Sura ya 5.
Chapter 5.
Na mustari wa 17.
Verses 17.
Yesu anasema.
Christ says.
Paulo alisema akiwaambia Wakorintho.
Paul said as he was telling the Corinthians.
Mutu akiwa katika Kristo Yesu.
If a person is in Christ,
amekuwa kiumbe kipya.
He's a new creation.
Ya kale yamepita.
The old is gone.
Tazama yote yamekuwa mapya.
And now it's all new.
Mungu asifiwe.
God be praised.
Kwa sababu alitupatia Yesu Kristo.
Because he gave us Jesus Christ.
Na tukiwa ndani yake, sisi ambao tumempokea.
And if we are in Christ,
tuzidi kuwa pamoja karibu naye.
We supposed to keep on growing closer to him.
Atabadilisha maisha yetu.
So that he can change our lives.
Tutakuwa viumbe vipya.
And he changes our lives so that we become a new creation.
Maisha ya zamani yatabadilika.
The old life is gone.
Ya zamani yatakwisha.
It will be gone.
Huko nje tulikuwa na matendo ya mabaya.
Outside there, living in the world, we had bad deeds.
Tulipokuwa bado hatujampokea Yesu. Kila mmoja ana ushuhuda.
Before we got Christ, everybody has a testimony.
Kila mmoja alikuwa anatenda mambo mabaya.
Everyone of us was doing contrary to what
Lakini
God wants us to
Yesu anabadilisha watu.
But Christ changes people.
Katika uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu.
In the power of the Holy Spirit.
Katika imani tumukaribie.
In faith, we're supposed to draw closer to God.
Tutabadilika.
And we change.
Tutakuwa viumbe vipya.
And we become new creation in Christ.
Ya kale yatapita.
The old will be gone.
Mambo yote yatakuwa mapya.
And life will be good.
Na hapo tutamwimbia Bwana.
And that's where we praise the name of the Lord.
Na roho zetu zitashukuru.
And our hearts will be glad to give thanks to him.
Hosanna, Hosanna.
As we sing Hosanna, Hosanna.
Heri ajaye katika jina la Bwana.
Blessed you comes in the name of the Lord.
Tukijua kazi ambayo ametenda katika maisha yetu.
Knowing the works and deeds that he's done in our lives.
Asante kwa sababu tumempokea Yesu.
And thank you because we've received who Christ is.
Tuombee wengi ambao hawamjui Yesu.
We're supposed to pray for those that don't know him.
Biblia inasema kwamba wamefungwa.
Because the Bible says they are tied.
Lakini Yesu amesema ana haja nao.
But Christ says he wants them.
Yesu anawahitaji.
He needs them to come to him.
Waje kwake.
He needs them to come to him.
Awafungue.
So that he can untie them.
Awaokoe.
So that he can save them.
Awapatie maisha mapya.
So that he can give them
new beginning. Awafanye viumbe vipya.
So that he can make them a new creation.
Na baadaye awatumie katika huduma.
And then he used them in his ministry.
Tuombe Mungu kwa kumaliza.
Let's pray as we finish.
Baba wa mbinguni.
God in heaven.
Asante kwa sababu umetupatia Yesu Kristo.
We thank you because you've given us Jesus Christ.
Asante kwa sababu tumemjua Yesu.
We thank you because, Lord, we know your Son, Jesus Christ.
Asante kwamba tumepata ushuhuda wa Petro.
And we thank you because we know and we understand the testimony of
ya kuwa
Peter.
Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.
That Christ is Lord indeed.
Tunafungua mioyo yetu.
And we open our hearts this morning.
Kwa sababu tumekupokea.
Because we've received you.
Ulete ufunuo ndani ya maisha yetu.
Please bring your revelation into us.
Ufunuo mpya.
Bring new revelation.
Ili tuzidi kuelewa.
So that we can continue to understand.
Na kutambua uwezo wako.
To understand your power.
Na nguvu zako.
To understand your glory.
Na vitende kazi katika maisha yetu.
And so that we can be of use in ministry.
Ubariki kanisa.
Bless this church.
Ubariki kila mmoja wetu.
Bless each and every one of us.
Azidi kukukaribia.
So that we can continue to draw closer to you.
Na uzidi kufanya kazi katika maisha yake.
And continue to do wonders in our lives.
Ili tuzidi kuwa viumbe vipya.
So as we continue to become new creation that you want us to be.
Katika jina la Yesu tunaomba.
In the name of our Lord Jesus Christ we pray.
Amen.
And the church say amen. Amen. Thank you so much.
All right, we're going to gather around for Lord's Supper, so if you would make a circle around the room, and we'll come together and partake. I wanted to start off our time by reading the words of